Yo, 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 yo. S-H-I-R-K-O. Sing! Me go so then fly you. What you gonna say me love or betray? Me feel like I could have just go away. Me at the home, me down fear delay. She go on the tune, I would like to cry with a slay. Yeah!
Najitutumwa Namonesha mapenzi ya ukweli Anazingua Ananita dogo dogo nitafeli Namwita baby Ananona kama simkweli Anazingua Kwenye mapenzi ananikejeli Kumbe Serengeti boy najisumbua tu Eti kwako nilifuata peiwe mke wa mtu Ya mchana usiku no kutafutana mbele za watu ni kuite mama wapi na wapi yeah unapenda kujificha sana utaki kuonekana kumbe wewe ni sugar mama mie sitaki yeah unaniweka roju roju juju
roju juju
na tayari shachora tatu I love you bona unatia sumu Nani wakumlaumu kati yetu kama si wewe Kweli pesa unanipa, mapenzi ya kweli nakosa Na from everybody mama
Tenazi mwenzangu